Ngibingelele abalimi nginamukela esiqephini sethu sesibili sengede yangoMay okungunhlaba kulonyaka u-2022. Ikhasi lesithathu nelesine besihloko sithi umlimi wasesizela kwaMgayi osesebenzisa ubuchwepheshe obusha i-drone. Ibhalwe nguBongiwe Chongqo noWinile Shelemba beluleki babalimi. Ifundeka kanje. Uhlelo lokuvuthiswa kwamasimu akhethekile abalimi abalima ngokuncane ngebhanoyi elingagitshelwa i-drone luholele ekutheni umlimi azithengele elakhe ibhanoyi elingagitshelwa. Isikhungo sezocwaningo ngomoba ngonyaka wezi-2020 senze uhlelo lokuvuthiswa komoba kumasimu akhethekile abalimi abalima ngokuncane. La masimu asetshenziswa njengezibonelo ukukhombisa umthelela wokufakwa kwezivuthiso emobeni nenzuzo umlimi angayenza. Lolu hlelo lwaqala kwizifundamshini ezine okwakuyisizela, i-Eston, i-Felixton nasematikulu ngomandulo okuwuSeptemba wezi-2020. Kwakhethwa amasimu azoba yizibonelo ukuze kufundiswe abalimi abalima ngokuncane ngokufakwa kwezivuthiswa moba kusetshenziswa leli bhanoyi. Kanye nenzuzo abangayenza uma bevuthiswa umoba wabo. Nakuba lolu hlelo kwakungolwabalimi abalima ngokuncane, kodwa wonke umlimi wayevumelekile ukuba yingxenye. Umnumzane uThula Zingidi wasogwini ongumlimi owazithengela amapulazi ngenkathi kuqala ukubuyiselwa imihlaba wabakhona kwezinye zezinsuku zabalimi okwakwenziwa lolu hlelo lokuvuthiswa. Kwenye insimu yomlimi olima ngokuncane emthwalumu. Umnumzane Ngidi waluthanda kakhulu lolu hlelo lokuvuthiswa komoba wacela kuhlelo usuku nomeluleki ukuba achaziseleke kabanzi ngokuvuthiswa komoba ngebhanoyi nanokuthi uma enesifiso sokuba nalo wenza njani. NgoNhlaba okuwuMay wezi-2021 kwenziwa usuku lokuzokhombisa umnumzane Ngidi kanye nabanye abalimi abangomakhelwane ukuthi ibhanoyi elingagitshelwa lisebenza kanjani. Kwenziwa isibonelo ngensimu yakhe umnumzane Ngidi engamaheka angu-4.45. Lesi sibonelo sakhombisa umnumzane Ngidi nabanye abalimi ubuhle bokusebenzisa leli bhanoyi ukuvuthiswa umoba. Wayehlela ukuvuthiswa ngaphambilini esebenzisa ibhanoyi elikhulu, kodwa ngenxa yezingqinamba zokuthi amaheka abefisa ukuwafutha ayengabi maningi, ibhanoyi lalingakwazi ukuze lamaheka amancane kanye nesimo somoya sasiyaye siphazamise agcine ngafuthanga. Kodwa le drone yayizofika nezinguquko ezazizomsebenzela kahle. I-drone lingathwala isigubhu esingamalitha angamashumi amathathu, lithatha imizuzu emihlanu kuya kwesikhombisa ukufutha iheka. Lifutha leyo nsimu kuphela ngaphandle kokuphazamisa noma kokufutha amasimu angomakhelwane. Futhi liyakwazi ukuhamba ngaphansi kwezintambo zikagesi lingaphazamisi indlela elifutha ngayo. Emva kokuba umnumzane Ngidi esechazelekile, wabona nobuhle bebhanoyi elingagitshelwa ube esilandela yonke imithetho yokuba naleli bhanoyi. Okungukufunda ukulishayela, ukuthola izincwadi ezisemthethweni zokuba naleli bhanoyi, kanti nezincwadi zokulishayela. Njengamanje umnumzane Ngidi usenalo leli bhanoyi, unezincwadi zokulishayela kanye nezendodana nezendodakazi yakhe. Leli bhanoyi selikhona kwaNgidi, okuncomekayo ukuthi yena nezingane zakhe bayakwazi ukulisebenzisa ukufutha amasimu abo omoba. Okwamanje balisebenzisela ukufutha amasimu izibulala khula uma beqeda ukuhlahla. Le ibhanola yagcini nje ngokufutha izivuthisi, kodwa liyakwazi ukufutha izibulala khula, izibulala magciwane, likwazi nokufaka umanyolo. Umnumzane Ngidi okwamanje usalisebenzisela ukubulala ukhula. Uselungiselela ukulisebenzisa ukufaka izibulala magciwane zokubulala isihlava. Unezifiso zokuthi akwazi ukuvuthisa umoba wabanye abalimi, kodwa usolungiselela ukuthola izincwadi zokuthi akwazi ukulisebenzisa kwamanye amasimu ngaphandle kwawakhe. Ukuba nesibindi, ukubambisana nabeluleki nokwamukela izaluleko kuthuthukise kwashintsha indlela uMnumzane Ngidi asebenza ngayo. Siyathemba nabanye abalimi bazogqugquzeleka bahambisane noshintsho olungasiza indlela abalima ngayo. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokhula olubizwa ngodala indlala. Ngiyabonga.